ñu ñu ci netali témèr bi ak ñaar fukku ak ñett serigne touba khadalahu law maktar lahu neena fuma ñaar tudde ñettel na len fuma ñette tudde ñentel na len lolu moy jeex ak sey gi mu sey ci boromam sunu borom subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran lolu serigne bi wax suko defé serigne bi li tax mu am sañ sañu wax li moy dam hayati li hayati allah allah dakhilan jinan allah yajiduni 'inda malikin muqtadir kullu walil jinan yabtadir negem leppum duguna ci boromam moy waral meloy boromam di nek ci mom suko defé amna yo xamni ku ci xamul lu bari lay gën ci yow moy fo tollu di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yela ci namu yalla ci yow tay baña gaawu wet law a'lam.